Like a fold you move on seven fele. Back a distance. So easy monat. Such a vibes I made. Gag gag.
I know you feeling it.
Some 808.
Hey, yo. It's all about the warm. No kupenta bali penka shaba pola time ya kulanda na masnitch uyo ni fake friend munina ndiye kweba kumukobeka kuwaya kuwaya kumukobeka kuwaya 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 kumubika kuwaya 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 kumukobeka kuwaya 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 kumukobeka kuwaya ishilwa na abantu no. Ndwa feno buchush, naba fena time ya kupange mpia. Shilanda na my enemies, bose balishi bati baba fe kuwaya. Kuwaya, tuba kobeka kuwaya. Kuwaya, kuwaya, aba baba fe kuwaya. Kuwaya, kuwaya, tuba kobeka kuwaya. Kuwaya, kuwaya. Mose baba fi kuwaya, but you don't know.
Viva mvela bwino, ganisha bwino. Bafuna nilipasi, ndiye peba mvela bwino. Say no, bakutiesa casino. Kumbali bakune na futino kulanga meno. Shima kanga nitandale, ma fake friend. Tima jane bose mumbale. Siya bakonwe, baja tikati jikadwale. Bakai kai, na bafaka chakuwaya. No wanda bena, bagona jaini maya. Machaba bena, ziba funo kuona ulipamushe. Bebebeba mafuna ukapalushe. Bakupasa hivo ai. No wanda nacho kamo niba uza hivo ai. Izivika kutara na wafaka chakuwaya. Kuni wana nchita pwino mulai fika wafwaya. Uro nyimbo ikachoka baka konda nishikaya.
Ichalo bali wame. No kupenta bali penka. Shaba pola time ya kulanda na masnichi. Uyo ni fake friend. Munina ndekwe bakumukobeka kuwaya. Kuwaya. Kumukobeka kuwaya. 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 Kumubika kuwaya. 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 Kumukobeka kuwaya. 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 Kumukobeka kuwaya. Ishilwa na abantu. No. Ndwa feno buchush. Naba fena time ya kupange mpia. Shilanda na my enemies. Bose balishi bati baba fe kuwaya. Kuwaya. Tubakobeka kuwaya. 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 Aba baba fi kuwaya. 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 Tubakobeka kuwaya. Kuwaya. Kuwaya.
Trey Fizz.
Mose baba fi kuwaya.
Cause you don't know. Hapa manje na baziwa wa fake. Ni mawanu mu life. Uchai sana matriki. Sitiba mbele laise paka paka. Mu life wazisa kilila beka kuzi faka. Wanu andi hapa umapaka. Makankala na start ya bama india weka. Otherwise kala hivo ine nigga I'm busy. Bish nigga mkala hivo ni pinzi. Siva funo ni wona ncha elevate. Shiva waba kumutima ngati ni nyeleti. Otherwise naba faka cheku waya. Life yao ya kosela kumungani viwaya. Nigga I'm busy. Unispace nga ni dizzy. Niseme nyesa ndrama zanga nkala chemu easy. Uniko mkamu life equation inishi nishi. Nina kufaka kuwaya apa ulikungishi. Late jelo nishi bali no fancy. At this point of time I need to focus. Tikaba uzila pafuna ushaglaji. Ishalo bali wamia nkwa temo jachi.
Ichalo bali wame. No kupenta bali penka. Shaba pola time ya kulanda na masnitch. Uyo ni fake friend. Munina ndekwe bakumukobeka kuwaya.
Yo, chance be a pillouch. Ha, last done Master Kenti. DJ Costa, DJ Breezy, DJ Earthquake. Eti gangandu King Zuko, I got you.
Power play
Mr. Bear.
Exclusive to Zayda Hype Man. Exclusive to Zayda Hype Man.